Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou ben njafo don. Mamadou watara to ko gijenaga fanu halla Mamadou Sama Sibou jam nyal sakra heedi be. Ko buri tabana jeego moybe bormube hewbe tay ka man de le hippugol lo nokku damaji to ko ba danili serpe kanga ba ben la be lamu darnoy ton ko de yala be droade famu. Sarabe sukabe lukuy chambe ben sarabe sukabe chapani taton chuta be gilla avril 2023 li serpe gourmara rousu nafa hande e sugula be dar lamu ko be fide dabere yupitere be do. Bangal kan Côte d'Ivoire 2023 wakat jun o Mali e Namibia wundi fidude jagabule en ben ardi be gal do gubal ko jelli yu tekkinde der do darande dingon sembe ko warja men hande kikide alal bare noga ina janvier 2023 bismillah sakral ñande aljumaare nde sapo jeena janvier hultama wiide famdi fuf yimbe la chapane jeego mo kiddike le hibugol lo nokku damaji to koba dani le cercle kangaba lam kulkuru yo mbiyen kabaruji di totti yimbe le ngonbe tun imadraji yalti mbende yaltingol lo tewuji yimbe ana jukiti fa hande ne labbe lamb o mben darno tun ko darno ko o nokku kasar intala ak bilal won ko ben kede fostango ousmane yalbul
tew tongoje himbe dibe le de lugere ana jokkini nelabe gollerede min e chambre kanye kanan kobe wobbe je le onoku masibe wadi dun holita le communiquer goto gouvernement o masibe wadi le wattuma himbe hewbe ittobe kanye gonno le de lugere woni ko kanan kobe jeunesse kangaba ko collectivité e wi mabbe imma daraji tiwtugol tewuji keddi le onoku ana gondi wattu joni be collectivité ko yata himbe chapane jeego woni ko tewuji muben njita le onoku tewtugoji didu ana kini le communiqué gouvernement o ministre communi do yigaje darte himbe badibe onoku e itobe kangne teddina sariyaji pamadi golladu le nuku ji koltade wede kangne anwa itede le muben wana joni woni arande fa nuku do kang itete sama le leydi meden de le hitande 2022 ko yata himbe nogayon ko buri hewde muben fu yerobe wonobe yonkeji muben Moussa le damaje série baya le cercle kenyeba
ben golle damaaji le odo nokko hana wadde le ben yiddugul sarjaaji ben yafu cangul hore sifa golleji ndenagu no holitiri himbe le ngonbe tonbe hultan wiide dun be fa hande himbe le ben be alqadara mabbe be ana jukiti limtade Drissa Diawara yu joko hore jo fedde kambe itobe damaaji to koba dani woko hani fatia tra kedno festango sita sidibe
Gaika kan heli nyenen aljumaat watti salfana bonan laaji kewdi wadi me anda fe daayimbe ko maayi le gaika bamde aswere warde nyenden alanga me imigi wat imadraaji yimbe cefane jeddon e go wonkme yi maayibe gafa hanne yoga mebbe yi taqato hon le leedi mosinge goto ana on nuku kanko yi makko nogay wonko majji sappo taton wonko maayi gama jama maayido feccere mo fu malin kobe ga tewtrama jamar jiddi ko boyi be yoppa on nuku be jabay imadraaji ana wonde wadede yalla be yimbe maayibe ana hewte sa ministre humine kabaru kangeji kay komanna fatare maire la morna be fu imikiti onnuko
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun itira leele de gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
ben bonandaji tay kam li yinda do yontere to wuddu e sahal leedi mali to ben teguru e andakanda le cercle banjagara jon e kaborde en ben ngadi bonandaji e nuku o ben bamoji dum be ama de ngalura tumbutu tawe fagi dum wadali bonandaji den no dum fu fontunama e le ko kanko Moussa ak Mahaba hebeni kedo festango Ousmane Nyalibouli
Talatare Kenya noga etati lewru janvier ndu wattu 11h terroris en limmi bombarde be noddirta obi le ngalure tumbutu taraka fu wada he limgolde bombaje yonki hettaaki kakedu bonay communiqué état major général des armées be divide horngoji ana gondi e wadede yalla an ande hoto limanno be gonno yalla du e benata e juude nyande altinaire yabbenende l'armée o holiti vide limmi bomboje do labe zanga anwara kilometre joyi dum wadi fabe ite jate ko yata terroris en sapo be bonna du kake muben kewde le wuddu leydi meden di gelle te guru e andakanda himbe jom en kabode kippige dum ben nyande aswere nogay lewru janvier ndu sede foji kabara jurdet no holtam wiede himbe joyo woni be yonkiji muben Moussa to te guru to neddo goto andakanda
cuutaali sukaaɓe en yirwisaani ley sahal leydi ndi ko warata mbiyan capanta toon sukaaɓe cuutaama wattu avril mbiyan rawana en faa ɗum waɗi ɓe naɓɓana dun e ɗo mbiyan le mobilage ndeerno ɗino kuuji ɗo bae cuuta woni ina bel e kañe in gasan ɓe fufule e nokkuji moɗɗi cercle rarous ndeno faa hannde ɗum kabaruji heɓaka ɓeeɗo mbiyan naɓaaɓe ɓe alassane ag yakouba yo gooto e saaraɓe sukaaɓe ɓe wonko hani faa teerta kene fo sitan o sita siti ɓe
ɓe yimɓe wara e motoji yoga eɓe ɓuuri warra e mobilaji wattiji so yettino gelle ɗen tan ɓe suppan jamaare marfaji ɓe ɓama sukaɓe ɓe naɓa tiley yimɓe gelle ɗen wona bowɗe fou haɓa ɓe yimɓe sukaɓe amen ko suuta ana ɓuuri cafanta toon ɓooye fe sanne ɓe wari gureji amen ɓe siini naɓude mbaaɗoɗan debbo kaw makko goto dari yo o yaata ɓe suppima marfa sono ɓe fella kaawi ko inde makko wulli wi kawiran immotum pat ɓe wara ɗum ɓe naɓɓi suka debbo o mais yimɓe wullito e laamu yalla sukaɓe amen ana yiite fañol man hannden hunde fof biltaki
journal kan ono wawi heɓde kabaruji sijo tamani ƴiwrenɗe to kantun
banggal kawrital kan no mbiyen wakkat joni piɗe gurɗe woni mali kañi namibi ndenno joni hani foftere ɓe gondi e muɗum gando leydi mali ardidi banggal toɓɓe nayyi ko yeeli tan yo tekkinde ndeɗo darande yalla ne ɓeɗot famu jamago wonko hawrontinen kadi fayso tango Oumar Wadiol
arande fourni mali warta hawrude lattoɓe premier le guɓal f ngal ɗo maroc ardi wattu joni o ana jogui toɓɓe nayyi jokkidiri rdc congo tanzanie kañi e zambie so mali laatiki premier le guɓal muɗum ngal hawrayan e deuxiéme guɓal d wonɓe boke ñalawma hannden o le guɓal d ngal angola ardi ana jokkidiri toon e burkina faso algérie woni tatoɓa mauritanie woni nayoɓa so mali laatiki premier guɓal e ngal wartan nokku muɗum korgo ɗo fuɗɗuno piiɗe ɗe le oɗo nokku du ɗum faabo toɓe sanne sabi de ɗum woɗɗama li sanne malinkoɓe kewɓe an toon du non wori du soɓe gari boke le saha leydi coudoir ɗon duɓe tawa malinkoɓe kewɓe paabotoɓe ɓe korgo kañe bamako ɗum ɓurta kiloji temeɗe joyyi e capanɗe joyyi ana ley kerol hakkude mali e coudoir hewɓe malinkoɓe fof an mbawi yettoyade toon fa paaboyo jaga buule mali ɗe ɗum woni ko zamogo heɓini abidja sidio tamani
leydi mali gonɗi e groupe e ndenno sikawala ƴaɓɓikade wittede final ka noon e wi souleymane bobo tunkara so ni leydi mali ndi heeɓi kaw fewde e namibi ɗum woni cag mbiyen wakkati joni wondu fiɗiɗo o ɗum notta sababu ɓe kawruta équipe ŋaji mbiyen ɓe huɓɓinali sanne ndenno wonko hani intala ag bilal keɗena fasitango sita sidi ɓe
qualification leydi mali yoki waɗama timmi fes ɓe fiya ballon hakkude kamɓe maroc neɓe moyirino min ke mbiɗa wawi haalde ɓe heɓa natade tatɓo saabi won toɓɓe nayyi timmi ɗo yo hunde mawna ko leydi mali han tewde hannen le fiire muɗum sactraire ɓe tinno tan ɓe heɓa wone ɗo ana nato saabe ɓe wawa ɓe piira ɓe ɗiɗɓo ma tatɓo puli goɗɗo soni wala ɗum ko noddire wiccamde final o malike yettoton ɗum fes ne fiirde ballon hakkude kamɓe ka leydi maroc ɓe saami hen ga so e natki tatɓo le guɓal meɗen a ana wattidde seeɗan saabi ɗo ana nato saabe enen ka e guɓal gongal arandire mum en ma ɗiɗɓe mumen kawren soni wala ɗum so en natiken arandere le guɓal meɗen a enen ka e tatɓo ma ɗiɗɓo guɓe yogaji han piirde ɗo yo hunde mawne le piirde meɗen sectere no en nato arandere tan yalla pat en heeɓa fiiden e arandere guɓe keddanɗe
fande ɗeɗo piɗe kal men kawrital kan côte d'ivoire caggal ko ndiɗo leydi ɓen bisimide kawrital ngal ɗum woni côte d'ivoire wasi yesso guinée équatorial men yimɓele hewɓe ɓen cefike ɓuuri fof kamɓe jaaɓe côte d'ivoire jooɗiɓe mali ɓe to Tombouctou sikasso mbiyen kajolo segu e bamako keɗana koɓe kaali ɗo fori tango Oumar Wagalo
4-0 c'est pas normal
hana wadde 4-0 weltaki sanne fi no laati fou minen kam min jukkititto yambereji ɗi ɓe kanon accude oɗo yaagi fou heɓaɓe keñen ɓe mettini ɓerdam sanne ƴewteye noon entourneur o kañi fédération fo hani imminirede toon min mi jondiraki ɗeɗo piiɗe fou kayo ɗum ballon noon fou ana wawi latade sa hawama wattu joni o le ko warta ko aɗa wawi hawde noon ballon woni mine yimɓe leydi coudoir mi ɓe mbawi hawde le ko warta ko kasen min mbarata calɗi amen fi guɓal ngal ɓe moƴƴano ka wattu joni leyɗele ɗe fou ana pooti dow
piiɗeball
fande bangal kawrital kan ngal hannde e miccito kan ƴaɓɓiɗo ɗum woni 2002 wattu mo cameroun e mali hanno fiddo e mbiyen demi final mbiyen leruji seeɗa fadde oɗo macco o toma kundo ɗum woni entraîneur gardien leydi cameroun naati juuɗe police aɓe saabi golleji yogaji ɗi o waɗi keɗɗa fo sango Oumar Wagalo
eruji tati ko hadno maccio fuddude hakkunde Mali Kagne e Cameroon yimban kewno Pep Stade 26 mars den kanko entraîneur allemand gondude leydi Cameroon noddirteedo Winfried Safer Kagne gardien kiddo mo Cameroon noddirte Thomas Kono jalti le versier nati le terrain o on wakkati fu police ngabe ngari piliibe kanko gardien Thomas Kono o faabe kabbi mo jaati hollati sababu mudun wonnobe tombe kay kolliti wide yo talkibe jogino wobbe anton du kolliti di rewandu jaati be kirsi be anni fa be ngatta le terrain o dum gongona dum pene fa handen kabaru o labayi
sake be lokkati na kabaru hande mi tonno website dum tare bangal jamu 3720 ma o jeedo application to tonni mbiyan yo play store do sede yo tam e magazine yetre meden hertande hande ben dumni magazine santé na yudu kabaru yadu koyde derno dum hortan wide cellal mudun wala do haadi der suburi fufu jogube nyawuji ben bernde be kan yelan be do famu lalay sa walati infa e hejaba men jogabe on ko hebani en ka dafa sama min sitasidi be yo en kirejo
Yo Samedigan wattu goddo faasam an goto wattu giddi ne nyalaane fuddi mi yaadu e duguru handen mi santi faa wodi mi wa gollude fannan hiira mi tampata mi binna walla ko noddirta AVC gasabe yaadu ko wadam kikide joni kay no duguru ko samdin ga sanne min jabbeti jiddo sanne woni dam giddi fuddi mi no yaadu ko samti nyol mun handen mi yetta Allah faa wala seeda mi kungur an nawata kan sum acci felli bi damaaji mi yaata tan nawla fu tan kasin
dun
no yo sira fuji yimbele nyawbe yogabe youtube cellal sabi yaadu koyde e bi mabbe haru sema caldi na sokko nyawuji jabet e tension yudun safare nyawuji yogaji hakilaji mobadi bamako nyoro mango yoroso e gawo yimbele hultibide yaadu koyde nanato sababu buitude sifaji tampere ka dum fufu tawade yogabe kay nawtorta ko fi kawar mudun faysu tajuri wide e dum moñani cellal mabbe
parce que moi j'avais pris un pied de poids
midi welti fa wala sedan neddo so an milibde cellal ma foja sunolani tinno no katfu ana wada yaadu ma doguru nannal mudu no samtin ka sanna sabu sa boyi ana joodi le biru ngaji ana golla hakkil ma fu ana immi soni walani sa djippigen wara firta cel ma sedan tin mo e cellan to monte sabu sa amada yaadu e nannal mudu nyablaaji kewdi hew tamale gurnam ma non jogi nafa fa wala sedan didi wasti salfana mi on nukku mi wada ya fito
docteur Boubacar Cissé yu chawro nyaw bernde holti wide yaadu yu goto e safareji nyawuji e bimako dum beeda cellal njaltina kala geji nyaw saminoji itan e jatte e njaltina dun kala geji saminoji nyawuji
la pratique sportive
hone fu wa nafde tom monte hone misali e doydi mudun fabde cellal ma tengunde jommu hada dun newude lay ton walan hone yaadu e doguru e nanal mudun tan dun way habde nyablaji kewdi hone misali nyaw berne jabbeti e nanal mudun fu sa jokki wadde haro cialde tan an way wurra matta dun dun way habde nyablaji kewdi kopta bani adama le gurnal mudun
permettre lutter également contre la trousse
ngurundam hewdam cellal wala fi cagal yotere sembe caldi no holitiri koni be sport be wi mabbe yaadu yo tajorol hewtagol jam e le caldi kadana bangal mudun kongol Omar Kanté lolli do coach Miguel e kanyengol nyamakoro jira
le bien-être que moi
ne wawa hebule cellal ko meeli soni wala ni wada haro caldi wakkati fu sabe dur tan won safar wawne tengunde tomonde le gurgal mudun mi do gollami ana fota dub sapatati hikka watti fu son jippen mi wara mi doga mi ngabane heere somi tilikin tan mi sultan
pour la santé
yadu hada tifa tamperji kewdi caldi no holtiri dunke en cellal dogotorem be nanarda nayebe wadde yadu koyde famdi fufu mitaji chapantati nyande fufu alhali kiloji jegom kala ler goto yalla hedurade cellal mudum